Downloadani tikumvera nyimbo dza pamwamba pamalawiwanga.com. zaba mwamba amalawiwanga.com.